18 bishan dadka degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay u dareeri doonaan inay doortaan duqa magaalada iyo 12 xubin ee golaha deegaanka. Ilaa 3 qof oo Soomaali ah oo kala ah Ahmed Cali, Naciima Hayle iyo Harun Jibriil Cali ayaa ka mid ah 37 qof oo isdiiwaan geliyay si ay u tartamaan. Sanadkii hore ayaa magacyo cusub oo dadka dalkan loogu yimid ah loo bixiyay xaafadaha Edmonton kadib markii golaha deegaanku ay sidaasi u codeeyeen. Sheekada xiisaha leh ee doorashadan ayaa ah in Harun Jibriil Cali oo 18 sano jira uu noqonayo qofkii ugu da'da yaraa ee u tartama golaha deegaanka ee magaalada Edmonton. Markii uu murashaxnimadiisu ku dhawaaqayay wuxuu ahaa 17 sano jir, balse bishii Abriil ee sanadkan ayay u buuxsantay 18 sano, taasoo u suuragelisay inuu tartamo sharci ahaan. Harun Jibriil Cali ayaa muuqaal kooban oo uu uga hadlayay murashaxnimadiisa oo uu ila soo wadaagay ayuu ku sheegay in ilaa yaraantiisii uu xiiseynayay siyaasadda.
I first got involved in politics during the provincial election in 2019, volunteering on my local MLA's campaign. During this time, I had the opportunity to listen as so many Edmontonians.
markii ugu horeysay aan siyaasadda ku lug yeesho waxay ahayd sanadkii 2019kii oo aan si mutadawacnimaha ula shaqaynayay xildhibaanka gobolka ee xaafaddayda. Xilligaas waxaan fursad u helay inaan dhageysto dad aada u badan oo reer Edmontona, kuwaasoo danaynayay wax ka qabashada dhaqaalaha, deegaanka iyo helidda adeeg dadweyne oo wanaagsan.
Jibriil Ibraahim Cali waa aabaha Harun. Maraanqadka taleefanka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey siduu u arko in wiilkiisa oo 18 sano jira uu yeesho hami siyaasadeed oo heerkan gaarsiisan.
Waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay anigoo aabaha wiilka dhalay ah iyo dadka Soomaalidu ay aad ugu faraxsan yihiin in wiil da'dan jira uu yeesho hami uu ugu tartamo golaha deegaanka Edmonton. Waa arrin aad iyo aada loogu farxo. Waa arrin idin dhiirrigelinaysa dadka Soomaaliyeed ee magaalada Edmonton, maadaama magaaladan loo yaqaano magaaladii dilka ama Deadmonton, oo ilaa 70 dhalinyaro ay ku dhinteen. In maanta wiil 18 jira uu istaago inuu noqdo gola deegaan waa arrin aad iyo aada loogu farxo. Waa arrin tusinaysa in waqtigii dilka, waqtigii dhibaatooyinka aan ka soo kabanayn oo aan ka baxayno Soomaali haddaan nahay.
Harun Jibriil Cali ayaa xusay inuu dareensan yahay waxyaabaha hor yaalla bulshada ee u baahan in wax laga qabto, isagoo soo hadal qaaday helista gaadiid dadweyne oo bilaasha, guryo qiimo jaban oo ay dadku degaan, iyo helista nidaam ku dhisan cadaalad.
Policies of my campaign are focused on making Edmonton a great city to live in for everyone.
Siyaasadda ololahaygu waa inaan diiradda saaro in Edmonton ay noqoto magaalo aad u wanaagsan oo uu ku noolaan karayo qof walba. Taas waxaa qayb ka ah baahi loo qabo hagaajinta arrimaha cadaaladda ee bliiska magaaladeenna. Waxaan sidoo kale dadaal ku bixinayaa helista in gaadiidka dadweynuhu uu noqdo mid lacag la'aana.
Harun ayaa qirsan inay mas-uuliyad weyn hor taallo haddii uu ka guuleysto 6 murashax ee kale ee kula tartamaysa xaafadda Babestayo ee hore loo dhihi jiray Ward 8. Jibriil Ibraahim Cali wuxuu rumaysan yahay in wiilkiisu uu fariin u dirayo dhalinyarada kale ee Soomaalida ee dalkan, isagoo u muujinaya in dalkan la wada leeyahay oo ay isku dayi karaan inay noqdaan waxa ay doonaan.
Waxay yididiila gelinaysaa dhalinyarada da'diisa ah ama kuwa ka waaweyn in waddankan annagu aanan ku ahayn marti oo aan qayb ka nahay oo aan noqon karno ama aan fariisan karno miiska looga taliyo, ama ha noqoto magaalada Edmonton, ama ha noqoto gobolka Alberta, ama ha noqoto waddanka Canada. Waxay kaloo gelinaysaa inay waxa ay doonaan ay noqon karaan oo ay ku xiran tahay iyagu iyo dadaalkooda ay la yimaadaan, maadaama wiil 18 jira uu haatan u taagan yahay ayna u dhowdahay inuu ku guuleysto.
Soomaalida degan gobolka Alberta ee dalkan uma suuragelin inay xitaa hal kursi ka helaan dowladda federaalka tan gobolka iyo midda golaha deegaanka oo hadda doorashadu ay ka harsan tahay wax ka yar 7 toddobaad. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.